Huu mwaka sina ex, sina noma, niko best, nimechoma, nimeoga, pamba na piga safi, nyama na kula taki. Niko on, niko form, niko job, niko show, niko home, niko ndom, na kuwan, na kolon. I'm a bomb, I'm a storm, I go on for so long. Motherfucker can't injure me, yeah, yeah, yeah. Chupa kwa chupa, vunja mifupa.
Aloniacha leo anajuta.
Yeah, chupa kwa chupa, leo sina pupa.
Tunajirusha usikucha.
Oh, chupa kwa chupa, vunja mifupa.
Aloniacha leo anajuta.
Yeah, chupa kwa chupa, leo sina pupa.
Tungi ya shishe na nipu mosh. Muna kama vinyo aje vitosh. Kumbuka konde kaja na posh. Yeah, my gosh. Tungi ya shishe na nipu mosh. Muna kama vinyo aje vitosh. Kumbuka konde kaja na posh. Sema unataka nini sasa? Nairobi o Mombasa. Bad boy konde na irombosa. Sinaga shoza robosa. Unataka nini sasa? Nairobi o Mombasa. Bad boy konde na irombosa. Sinaga shoza robosa.
Chupa kwa chupa, miuno kafari pupa.
Aloniacha leo anajuta.
Chupa kwa chupa, ukitaka mina ku. Chupa kwa chupa, unja mifupa. Chupa kwa chupa, leo sina pupa.